DachimSafi.com.
Amebadilika ghafla ghafla, sielewi naye nayo nikutle hanika niweka mafa mafa, sipendezwi naye nayo nikuta na mimi kuwa single siwezi, kwa hili mtani samee gaizi, mana wewe ndo anayempenda wazazi.
Simchicha na nipashinga pina ujitosheleza. Nilificha kende zangu kulitunza penzi lake njeli sijia likateleza. Hey guys, ananimudu, anataka kukatamua kwa kisu kigudu. Anataka tuishi vipi maibu, anataka nife miani zike kibudu.
Na mimi kuwa single, siwezi, kwa hili mtani samega izi. Mana uyundu anaempenda wazazi, na mina
Tune, 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 tune.